mano ruoth. Mae thuolo makoro nengo ng'ere ni osiepne kindwa kodi osegurore motegno. We mondo ji ong'e Nyasaye.
Osiepna, japuonja biro mondi bendie osiepna. Yesu ruoth amanyi mondi bendie osiepna. Jogweng'wa gomong'e osiepe kindwa kaka chalo ruoth. Anywanda gomong'e osiepe kindwa kaka chalo. Jolemba gomong'e osiepe kindwa kaka chalo baba. Osiepe Yesu mani lungo ni Lazaro Ja Bethania min Mariam gi Maritha Lazaro osiepe Yesu neno bedo matuo Mariam gi Maritha neno tero ne Yesu wachne Ka Yesu neno winjo tuo ma Lazaro Noduoko niya tuo no oken martho To eno mana mono nying nyasachwo yuduong Keno jibendonge ni Lazaro noto siepne Enu mana mondo nyinga sachwo yuduong Keno jibendonge ni Lazaro neto siepne baba yo
Makilweta, yesi makilweta wakulo Makilweta mondo
ngeika kusipne Yesu na Sarose koto Otopo dung Tojo ya udiyo yo chunyigi Marita neno neno Yeso siepigi kabiro Marita neno ringoro Mone yeso siepigi No wacho niya Japunye dini bedie O adu adoko thom Dini bedie Nyira doko romwa kama Yesu no duoko go Owadu biro chiar Marita Marita no kone Biro chiri chiengi giko Yesu no tingo wange Korango malo Japunye wacho niya Kawuno ni Biro neno duong nyasaye Nyeluru kidino mondo ng'e kaka osiepna Kawuono ni biro neno duong nyasaye Nyeluru kidino mondo ng'e yaye wilayo
Makilweta, makilweta wakulo Makilweta mondo ng'e kaka osiepna
Yesu na
Yesu kende, enyusio kumoramu mabere. Katode kubiro biro, ajugwe munonge, nijali yano siyo nigadia.
Yesu nyalo deko, toko nyale lewa lewa. O nyalo deko, toko nyale kuwa melela. Simba nyalo deko, maju uwea uwea uwea. Onyalo deko, majo nyero nyere nyera Onyalo deko, majo sibo igo sibo ite Onyalo deko, maji lungi kata nilurni Onyalo deko, maji yanyi kata jachodeni Onyalo deko, maji lungi kata jaricho Obiro biro, kodite kone maduong Obiro loko nyingino, mondo ngeka kosiepni Obiro biro, kodite kone maduong Obiro makulweti, mondo ngeka kosiepni baba Abiro baba Osiepe were kendo pogore lela Osiepe pini were kendo numoga piyo Osiepe maber eno mana Yesu kende Osiepe maokno weya eno mana mine rudua Kaluenjo biro jibiro weigi nyasachua Katuocho biro gibiro weigi nyasachua Gibiro wacho kuru weigi nyasache ewe cheta ibiro wei ginyasa chua tok no wei kate topu kate dung obiro makulwetino mondo nge kako siepni ok no wei kate tope kate dung obiro makulweti mondo nge kako siepni baba yesu na Yesuna Berna, 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 Berna,